izolo bekuba yigugu nje ukuzala ingane yomfana, namhlanje sesikhala ezimathonsi masithola ingane yomfana, ngoba sithi zingakhula isuke seyishoda ngemsila njengoba iphenduka ilwane. Kukhala uNontobeko zalokhulela phakamakhelwane, uthi ikhaya lakhe belimkhumbuza umngcwabo womntombi wakhe, bakithi ngoba njalo ngey'khathi zobumnyama umalume besinesibethela kuye ngocansi emnyukubeza. Mayithi uyakhala mfundekele ngokushona kukanina, beluyini kucansi nokuswela indawo yokuhlala, yaphenduka umfazi ingane singayibonanga idlule emthombini. Umhlaba ungehlule yatshatha amasaka nayo yaphuma ngesango, ngoba zobuhlungu ukuhlala emgaqweni ubewazi kahle ukuthi ikhaya likhona. Ngakho naye wathatha intambo emqaleni wagcine seyibopha, washiya incwadi ethi phinde ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala.
Silly.